Mwaramutse neza dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni VOA radio yacu. Muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane n'abavandimwe n'inshuti.
Nitwa Nibizi Benjamin, nuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Ushaka gusuhuza inshuti n'abavandimwe, gusuhuza umuryango wanjye utuye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano, ariwe Sindabaye Nyuranseremi, abarumuna banjye bose, abandi barumuna banjye bo mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo. Asuhuza umuryango wa Nzabana Matiyasi n'umuryango we. Asuhuza umugore wanjye Isinyize Hani Mare n'Isheja Naela. Asuhuza abanyarwanda bose banyumva kandi bifuza amahoro. Asuhuza n'abandi bose bakurikira ijwi rya Amerika kandi barikunda, cyane cyane kino kiganiro. Asuhuza abanyarwanda bari muri Amerika, Burayi, muri Aziya, Afurika, ndabifuriza amahoro y'Imana. Nkabatura n'indirimbo icyo dupfana kiruta icyo dupfa ya Mani Marita.
Benjamin, urakoze cyane.
Murakoze cyane, ariko sinagenda ntasuhuje.
Yego.
Uriya mudiji ujya ukora ikiganiro cy'umuziki uzamunsuhurize.
Ndabikora rwose.
Yongera amasaha, dukumva iyi miziki.
Ndabikora rwose, hanyuma ubwo ngubwo bazareba uko bazabigenza muri programu. Burya guhindura programu muri radio bifata igihe, ariko ndatumika.
Mbere twaracyumvaga, none ubu ntikiyumva imiziki, ubu twabaye neutralize.
Yee, ndatumika pe.
Nawe ndagushuhuje, na wa munyamakuru ukorera mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Ndibwira nawe ko akumva, ariko rero mu izina ryanjye n'irye ndagushimiye byimazeyo pe.
Murakoze cyane, Imana ibarinde.
Yego nawe.
ari n'ubugome ikukija cyumbikirwa ikutabantu akomeza kugira uko basa ukagira ubwoko bwawe kandi utarabuyemo ukagira aho wavutse kandi utarahatoye kwarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiri icyo dupfa kwarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiri icyo dupfa
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke.
Nitwa Ndayisaba Jean Claude nkabamba muri komune Mongomanga. Yego nagomba gutasha umugezi twahoranye kera cyane yitwa Kennedy. Bigana kuri muri kwishuri rya Ecole Primaire yitwa Gisagwe ariko ubu yakaba barasubiye iwabo mu Rwanda. Imbarika arumviriza Ijwi rya Amerika ndamutaje cyane. Ataje kandi n'umugezi wanje nkunda cyane Norasque Nsabiteka. Uye yiga mu Buganda gisata cha Mastri igivye amategeko nabo nyene ndamutaje cyane gose bivuye ku mutima kandi natahije n'umugezi twiganye nyene kwa Ndorere François hari hose no nyene ndamutaje. Yego kandi ndatahije n'abanyeshuri bose twiganye muri Université Burundi mu gisata cy'Icongere bose aho bari bose ndabatahije. Agribiz nuko rero aba ntahije hamwe n'umukunzi ari umugenzi waritwa Noe nama namutahije nawe nyene akora muri hotel Bushungura bita Kangaroo Hotel nawe nyene ndamutahije ndi bakunda kumviza Vada Mirehe kuri Shortwave nuko agira umugisha abo ntahije bose abandese bazakunze batahije nabayisurije akaririmboka ramuntahiriza ka Shazikuru nuko bagire ibihe byiza aho bari bose baroranigwe mukama abahezagire mu byarimo byose. Murakoze namwe ku Ijwi rya Amerika murageze neza kuma kanya muhezegwe cyane mugire ibihuba byiza nuko murakoze gose.
Ndayisabana urakoze cyane.
Yego ndabashimiye.
Chanda kwibwirira niwa shika mu Burundi ukambonera bavyeyi urababwira ko nyiriho amakete n'inuma bandugikiye byose narabibonye nuko gusa kabugyo kugusubiza ariko narabibonye urababwira yuko jewe nyiriho imbungu gusa nizo zindendeje umusulizi natuzobonana. I'm sorry,
ijwi rya Amerika turasusuruka address radio yacu @voanews.com Facebook ni VOA radio yacu mu ijambo rimwe
banyita Pascal mba muri Afrika yuko nagira ngo ntashye inshuti n'abavandimwe ndatashya umuvandimwe wanjye bita Damuru Cyamoya Musorine Cyamoya abo nabo baba muri Afrika y'Epfo ndatashya umuvandimwe wanjye bamwita bamwita Marite aba mu gihugu cya Malawi ndatashya Munyambuga nawe aba mu gihugu cya Malawi ndatashya n'abavandimwe bari mu Rwanda barimo uwo bita Simoni uwo bita uwo twakunze kwita cyane Kadunduri ubwo ari yumva ahantu ari ariko twamwitaga Uhorana Ingoga noneho nkaba ntashya n'umufasha wanjye n'abana banjye hamwe muri Afurika y'Epfo nkaba ntashya umuvandimwe wanjye uba mu gihugu cya Malawi bita Honesty Munyabugingo murakoze nkaba nifuza ko mwamuha nifuza ko mwamuha indirimbo ya Mani Marite yitwa Njyewe Nawe cyangwa se bahitaga hari kabini byanyibutsa yitwa indirimbo yitwa Njyewe Nawe Njyewe Nawe amateka amateka sawa ndabibutse neza ni amateka amateka murakoze cyane
komera Pascal nawe urakoze
yego kandi ni hirya Amerika namwe ndabatashye ndetse namwe mbatuje ndirimbo
urakoze cyane rwose turagushimiye ngaho umunsi mwiza
yego
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni VOA Radio yacu. Muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane n'abavandimwe n'inshuti.
Amazi nange nitwa Barane Adrien, nkerereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyama. Ndashaka gusuhuza umukobwa witwa Clementina uri Buganda, ndasuhuza umuryango wanjye utuye hano mu kagari ka Kanazi, ariwe papa n'umugore we n'abana be na bakuru banjye. By'umwihariko ndasuhuza abantu babana n'ubumuga bwo kutabona, harimo Pierre Nyanyiko n'umugore we n'umukobwa we nshitangiye witwa Uwineza Emerine. Mubantere indirimbo You and Me ya Jay Paul. Urakoze.
Baby Priscilla, Sarah, Junior, my sister, baby.
Wamu. Mary, baby. Jay Pauly, Pauly, from the real tough game. Tough game, true, baby. Junior, Junior, thanks. Baby Priscilla, it's been long time, long, 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 long time, baby, baby.
Radio y'Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni VOA Radio yacu. Dushoreje ku butumwa bwa Rwakagara, maze rero mugire w'ikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Rwakagara Charles. Uye mu kagari ka Bangu murenge wa Murambi, akarere ka Rurindo ndumva cyaruguru. Nashaka gutashya umudamu wanjye witwa Nakurega Kerine n'abana se wagaga Wilson, Igabire Pascaline, Sesonge Thierry, Sebukanya Fisto. Nashaka gutashya kandi kari ku mutima na Ngarambe Dizo n'umuryango we. Atashya Kimanuka, Agira Buranga Shatari, atashya Kagoyirijo Ivone n'abandi bazi bose badukundana n'abandi bakuru b'ijwi rya Amerika cyane cyane Kamirindi we.
Yego.
Ye
ndagushimiye cyane rwose bikomeye.
Murakoze murakoze.
Umunsi mwiza.
Yego nawe mugire ibihe byiza.
Kuru bebara
kwiyimika ariko ntago byafashitse nubundi umwami yabaye Salomo abavumwa n'imitwaro batikoreye nibaruhuke imana z'umuntu ngibeshye kandi ntagizigera yicuza abavumwa n'imitwaro batikoreye nibaruhuke imana z'umuntu ngibeshye kandi ntagizigera yicuza